Milasco Music, baby.
आसमान को
जमीन
ये जरूरी नहीं जानते
Daddy Sound
Nilimpenda sana kanidango anya kiri ameichanga anya kaniona faramie kumbavumi nilimpenda sana kanidango anya kiri ameichanga anya kaniona bwegemie Bora mwe nandia mapema unipendi Kuhiko kunichuna vya mkiki chenji Mama kasema niende siendi Na uzunika mama Mama kinyomba era, kibo sierewi Mchumba kita kadera, kutuma sicherewi Haya mapenzi ya kisera, mwone sierewi Hawa nataka era,
mama
Kumba ulikuwa wongo wongwale manenolo na miaga baby Ya kumba unyanipenda mimi Eti nikifa uzikwe na mimi nizikwe na wewe Nilimpenda sana Kanidanga Anya Kiri ameichanga Anya Kaniona faramie Kumbavili Nilimpenda sana Kanidanga Anya Kiri ameichanga Anya Kaniona wegemie Achini kachimba jimba Kachimba jimba Akaniona mjinga Kibo mjinga Nilimpenda kweri kutoka moyoni Kwa sababu ni mpenzi wa utotoni Achini kachimba jimba
Kachimba jimba
Akaniona mjinga Kibo mjinga Nilimpenda kweri toka moyoni
Toka moyoni
Sababu ni mpenzi wa utotoni
Utotoni
Nilikokara Karira
Okay
This is how they keep a travel on SK Babako Babana City Dingo Ukiwa Milako Music Mwanzo Wisho Wami producer Mitch Kilo Dali Leo B Bairese Baba DJ Q Nisanime sana Dogi Blocky Dogi
Champion
Midu, James Chiwa, Sera Bobo,
Kaba,
Baba Maira.